Anyị na-eje, anyị na-eje, anyị na-aga n'ala udo.
We shall see.